Siyambona ngamehlo wenyama angithuki noma ngintaba ndo ngiyazibuza ngina nikusasa Veli, Veli, Veli waletha imbatho Veli washintsha waletha izinkani baba ithemba khona Zabi, siyambona ngamehlo wenyama angithuki noma ngintaba ndo ngiyazibuza ngina nikusasa Veli, Veli, Veli waletha imbatho Veli washintsha waletha izinkani baba ithemba khona Veli, Veli, Veli waletha imbatho, Veli washintsha waletha izinkani, baba ithemba khona. Zabi, siyambona ngamehlo wenyama, angithuki noma ngintaba, ndo ngiyazibuza ngina nikusasa. Veli, Veli, Veli waletha imbatho, Veli washintsha waletha izinkani, baba ithemba khona.
Ha, itana la mamani, itana la nitakuhendle la kahle nikushabele nimonga nilaba kukutsakisa nithi kukubonisa ukuthi ingane encane ibalile futhi iyaonisa ngicela ukugqugquzandaza ufise wona amathathu mdala akhanyisele intwana encane ibuyiphandile intwana encane ibuyiphandile Ha, itana la mamani, itana la nitakuhendle la kahle nikushabele nimonga nilaba kukutsakisa nithi kukubonisa ukuthi ingane encane ibalile futhi iyaonisa ngicela ukugqugquzandaza ufise wona amathathu mdala akhanyisele intwana encane ibuyiphandile Hidden and money, we've handed it.